Muteza matwira dijwi rya America ivugira Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda. Mwiriwe neza se, ni Thomas Kamirindi ubasuhuza. Mu Rwanda turi kuri FM 104 n'ibice bitatu, naho kugera saa 2 ijoro turi no ku mirongo migufi short waves kuri metero 19 na metero 22. Mukanya ni ikiganiro muri isanga, muri kumwe na Thomas Kamirindi.
Muri isanga. Muri isanga ni ikiganiro cy'izwi rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afurika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'ijwi rya Amerika.
Cyo ndi mu ntara y'Muyinga aho bita muri komine Giteranye aho bitatura.
Ngende hano Kampala, Uganda.
Ngende mu gisagara cya Bujumbura.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi, kuva ku wa mbere kugera ku cyumweru. Nawe turagutumiye. Kurikira ijwi rya Amerika aho uri hose, haba kuri radio, kuri telefoni no kuri mudasobwa. Nawe turagutumiye. Tuziheze, uraritswe buri munsi saa 10.
Muri isanga rero. Ariko mbere yuko dutangira ikiganiro, mbanze mbibutse inkuru yakatarabaho kugeza ubu ngubu, kuko bwa mbere na mbere mu mateka bakuru b'ibihugu bya Leta Zunze Ubumwe za Amerika na Korea ya Ruguru bahuye, bahana umukono, baravugana. Inama ya Perezida Trump n'umuyobozi w'ikirenga Kim Jong-un yabereye muri Singapore irangiye, bashyize umukono ku masezerano avuga ko Kim Jong-un yiyemeje bidasubirwaho gusenya intwaro za kirimbuzi zose ziri mu kigobe cya Korea. Ku ruhande rwe, Perezida Trump yemereye umutekano Korea Ruguru. Aya masezerano avuga kandi ko impande zombi zigiye gukora ku buryo mu kigobe cya Korea haba amahoro arambye. Biyemeje guhanahana imirambo y'abasirikari baguye cyangwa bazimiye mu ntambara ya Korea. Iyi ntambara yabaye kuva mu 1950 kugera mu 1953. Yahagaze nyuma y'amasezerano yo guhagarika imirwano yashyizweho umukono n'abasirikari bari bayoboye ingabo za Loni, ari nazo wari uhagarariye izo ngabo za Loni, yarahagarariye n'ingabo za Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Undi washyize umukono kuri ayo masezerano ni umusirikari wari uyoboye ingabo z'Ubushinwa n'uwari uyoboye ingabo za Korea ya Ruguru. Korea y'Epfo yo ntabwo yashyize umukono kuri aya masezerano yo guhagarika imirwano mu 1993. Kugeza ubu rero nta masezerano ayo mahoro arabaho, bivuze yuko Korea zombi zikiri mu ntambara nubwo zitarasana. Noneho rero muri isanga. Nyamunini ni igitabo cy'inkoranyamagambo y'Ikinyarwanda n'Igifaransa. Si inkoranyamagambo gusa ariko, ahubwo ni nkoranyabumenyi cyangwa se imbumbabumenyi, encyclopédie mu Gifaransa. Nyamunini ikubiyemo n'imigani n'insigamigani, imyandikire y'ururimi cyangwa se ikibonezamvugo, amateka, umuco n'amakarita y'imiterere y'u Rwanda. Igitabo cyarangiye kwandikwa, ariko kizajya ku isoko mu kwezi kwa 11. Nyamunini ni igitabo kigenewe bande? Muri iki gihe imyandikire y'Ikinyarwanda irimo ivugururwa mu gihugu ndetse no mu rwego rw'amateka y'Abanyarwanda atavugwaho rumwe, Nyamunini izafasha iki? Abantu benshi bagize uruhare mu myandikire y'iki gitabo Nyamunini. Umuhuzabikorwa wabyo ni Dr. Eugene Shimamungu, yaminuje mu bumenyi n'imyandikire n'imvugo y'indimi. Niwe rero mutumirwa wacu. Dr. Shimamungu, urakomeye?
Mukomere cyane Thomas Kamirindi.
Urahumeka neza rwose?
Mukomere cyane.
Ndagushimiye cyane aka kanya uduhaye. Rwose ntabwo nabona ukuntu mbivuga, kubera ko umwanya mwebwe abahanga muduha kugira ngo muganire n'abantu b'ingeri zose ni ibintu umuntu atabona uko ashima. Ndagushimiye cyane.
Nawe ndagushimiye ko wantumiye.
Yee. Nuko rero igitekerezo cyo kwandika Nyamunini cyaje ryari, cyaje gitahari nta sanganya magambo, nta nkuranya magambo, nta mbumba bumenyi yabagaho y'ikinyarwanda n'igifaransa.
Icyambere na mbere ndagira ngo mbanze nsuhuze abatwumva bose bumva radio yanyu nicyo kiganiro muri sanga. Ubwo rero nagira ngo mbubwire ko inkoranyabumenyi cyangwa se inkoranyamagambo yavutse kera ku giti cyanjye, yavutse kera nkiga muri kaminuza muri Nyakinama.
Ubwo ni nko mu wihe mwaka?
Ni nko mu myaka ya 80.
Yee.
Niho batwerekaga ukuntu bakora inkoranyamagambo z'ikinyarwanda. Noneho njye nkabona hari n'ikibazo kubera ko kugira ngo izo nkoranyi zo kwishaka mu ijambo no kuba urizi neza kandi ijambo rizi ubundi ntabwo ukenera kujya kurira mu nkoranyamagambo. Ubundi batwigishaga ko tugomba kujya kureba umuzi w'ijambo kugira ngo ushobore kuribona, ugereranyije ushobore kuribona. Ibyo byakomeje kumbiri kombera ikibazo mu mutwe kuko ntabwo nabyumvaga neza ukuntu umuntu ajya gushaka ikintu atazi kandi bakamubaza kubanza kukimenya ahubwo no kumenya kugisesengura. Ibyo bikaba bite nkeke. Noneho aho byongeye kuza kuvuka nuko nigeze gukora kwiga ishuri ryo kuzobera muri byo kwandika inkoranyabumenyi, inkoranyamagambo. Mwarimu akambwira ati ariko wagombye kugerageza ku Kinyarwanda tukareba icyo bitanga. Ndavuga nta mwanya mfite, kandi numva bikomeye, numva ntakongera gusubira muri ibyo ngibyo twize ngo nongere ngo mvuge nkore ngo kuvuga kwandika inkoranyamagambo. Nuko byongeye ahubwo kuvuka noneho bikajijeho twari turi Buruseli turimo gushaka gushyiraho gahunda yo kwigisha abana Ikinyarwanda, bakatubwira bati nta nkoranyamagambo dufite n'ibindi bikoresho byose ntabyo dufite ariko inkoranyamagambo irakenewe cyane. Ndabwira ndetse ihari, arambwira bati ihari ntabwo dushobora kuyikoresha kuko n'amagambo tuba dushakamo ntabwo tuyabona. Nuko ubwo rero niko gushaka kwiga uburyo bwo kubitondekanya kugira ngo abantu bajye bashobora kubona amagambo byihuse. Duhitamo kuyatondekanya kw'inyuguti zigiye kwikirana uko ijambo ritangiye, ushyize mu buke cyangwa ushyize mu bwinshi, ukaba aribona muri iyo nkoranya cyangwa se yaba ari inshinga ukayishyira mu mbundo, ubwo nyine bikaba ukajya kuyishaka. Nuko ubwo nyine ubwo buryo tubonetse ko ariko tugomba kubigenza, nuko turatangira turandika. Ariko ubundi twari dutangiye dushaka kuvuga ngo turandika inkoranyamagambo ntoya y'abana batoya n'ibiki byose, tuzi ko bitaza gufata igihe kinini cyane ko twari twihaye igihe cy'imyaka ibiri. Nuko aho bigeze ndabwira nti hari amagambo menshi turimo gushyira ku ruhande kandi ntabwo dushobora kumenya impamvu tukuyavanamo amwe andi tukayashyiramo. Ndavuga nti reka dukore amagambo yose duhuye nayo tuyashyiremo, hanyuma rero iyo nkoranya ntoya tuzayikora nyuma tumaze kwiga uburyo bwo kuvanamo amagambo akomeye cyane, tugasigara amagambo yoroshye kugira ngo abana bashobore kuyagira kwiga. Nuko ubwo rero nyine bitangira gutyo, na n'ubu cyo kwa ntabwo irandarangira kubera ko kurangira ko yarangiye uko igomba kuzaka mu kwezi kwa 11.
Muranonosora gusa.
Tuzajya twongeramo amagambo nk'uko mu zindi nkoranya babigenza nk'izo mu Bufaransa bazihindura buri mwaka. Ntabwo twavuga ngo tuzajya tuzihindura buri mwaka, ahubwo tuzategereza igihe gihagije kugira ngo turebe niba twahindura tugasohora indi nkoranya. Icyo nakongeraho ni uko inkoranyi izaboneka kuri murandasi, abazaba bafite abonoma bazajya babona amagambo yiyongereyemo. Abazaba byose iyo uguze igitabo uzajya ubona abonoma y'umwaka umwe cyangwa ibiri cyangwa itatu, ntabwo turabigena. Ariko rero iyo uguze igitabo uhita ubona abonoma. Noneho ubwo rero nyine ugakomeza ugakurikira ukuntu amagambo agenda ahinduka cyangwa ayinjiramo ashobora kuvamo iyo bimaze kuba byinshi cyane ubwo nuko bizajya bigenda nko mu zindi nkoranya zisanzwe mu zindi ndimi.
Mu yandi magambo, ku kibazo iki gitabo kigenewe bande, n'abana biga Ikinyarwanda?
Kigenewe abantu bose bashaka gukora, gushaka kumenya amagambo amwe n'amwe avugwa, ayubu, ayakera, ayandikwa, n'abantu bose kubera ko n'abantu n'abacengera ndimi bashaka kuzayifashisha, nabyo birateganyijwe. Niy'abantu bose bashaka kumenya umuco, ururimi, amateka y'u Rwanda bifashishije Igifaransa.
Niko se Dr. Shimamungu, iki gitabo ko gihenze amayero 120 ntabwo ari menshi ubwo ku bantu benshi?
Ni menshi ariko urebye amacapiro yino ukuntu ahenze ntabwo dushobora gushyira munsi y'icyo giciro. Usibye gusa ko abazishyura mbere kitarasohoka bazabona uburenganzira bwo kwishyura 60 gusa, hanyuma bakabona igitabo, bakabona na ntuza, bakabona na bonomo. Ariko rero hari icyo nibutsa, ni uko igitabo kirimo amapaji 1600, ni kinini cyane, kirimo harimo tome ebyiri.
Ni ukuvuga mbese ni igitabo kibumbiyemo bibiri?
Ni igitabo kibumbiyemo bibiri kandi kirimo kantu kameze nk'intuza nk'agasanduku kugifunika. Kizaba kimeze neza cyane, usibye gusa ko tuzagisohora mu ntuza, tuzacapisha bikeya ibyo abantu badusabye, hanyuma nyuma tukagena gusohora ibindi bikurikiyeho.
Radio Ijwi rya Amerika mu Kirundi n'Ikinyarwanda, turaganira na Dr. Eugene Shimamungu, ni umuhanga mu byerekeranye iby'indimi, byaba ubumenyi, byaba imyandikire, byaba n'imvugo. Kuri telefone turi kumwe na Jean Dodieu. Jean Dodieu we,
karame,
akabazo kawe?
Ikibazo njyewe nta mubaza umutumirwa. Ese ko numva icyo gitabo kwetu gikunze, ariko ku mafaranga aba numva ari ikirenga, nta kuntu bagabanya ku mafaranga ko numva ari cyiza umuntu wese akakigura tukamenya ayo magambo n'ibisobanuro byayo.
Ye, urakoze Jean de Dieu.
Akandi kabazo. None icyo gitabo cyagiye ku isoko, ku masoko hose kirahari, dore nk'ubu njyewe ndi mu Rwanda. Ese mu Rwanda umuntu hari aho yakibona?
Ye, urakoze, reka akubwire n'ubwo yari yabikomoje, ubwo ntabwo abyumvise. Docteur,
komere mukomere cyane.
Ye, musubize rero.
Najya ngo usuze, uri mu Rwanda ni icyozo cyatubereye ingutu, kubera ko ibitabo birahenze cyane mu Rwanda. Twashatse gusohora iyo nyamunini mu Rwanda, dusanga irimo kuduhenda kurusha kuyisohora no mu Bufaransa, ku buryo ariko n'ubundi ibitabo byaho ngaho mu Rwanda bisigaye bihenze cyane. Umuntu gusoma ikirahuri cy'inzoga bihendutse cyane kurusha gusoma ikinyamakuru, ntabwo byoroshye. Rero ahubwo sinzi, wenda niba abanyapolitiki barabitekereje cyane, bari bakwiye kutwigira uburyo ibitabo byerekeranye n'umuco bashobora kuduha imfashanyo, noneho kugira ngo igitabo gishobore gusohoka mu icapiro, ko n'ubundi nubwo kizasohoka amafaranga yose ntabwo azinjira mu mufuka y'abagitekereje. Ni ibintu biteye ubwoba. Ni ibintu by'ubucuruzi, bijyamo ubucuruzi, buri wese akavana mwaye, ku buryo umwanditsi wacyo nawe asigara arira. Ntabwo byoroshye rero, kubera ko ujya kugura igitabo mu Rwanda maze iminsi nshakisha ukuntu ibitabo bigura, ugasanga igitabo cyagura ibya mirenge ku ntenyo. Ku buryo rwose twagombye gusaba muri minisiteri bakatwemerera ibitabo nk'ibyo ngivyo byamamaza umuco byamamaza ururimi bigasohoka kubera ko nibyo birahenze kubikora birahenze kubikora kurusha ibindi kuko byo nibyo nibyo bidasomwa kurusha ibindi.
Ubwo ni ukuvuga rero yuko mutaratangira no kuvugana na Leta y'u Rwanda by'umwihariko Minisiteri y'Uburezi cyangwa se y'umuco ngo murebe
icyo nagerageje gukora ni ukureba amacapiro yo mu Rwanda urebye baducaga amafaranga menshi cyane ku buryo ararenze ariko birumvikana ku buryo nabo baratubwiraga bati ibikoresho dukoresha bizihwanye bikagirano byaduhenze noneho no gucapa intuza igitabo nk'icyo ngicyo ugasanga rimwe na rimwe ugasanga nta n'uburyo bafite kubera ko ni igitabo kiza kirimo amabara yakuruye kwa Gikomi ntabwo imbere harimo amabara ntabwo byoroshye kugicapa gucapisha aho ngaho kuri makeya ntabwo byoroshye rwose bagombye rwose kudushyiriraho uburyo bwo kwamamaza ibitabo nk'ibyo ngibyo by'umuco n'ururimi kugira ngo abanyarwanda ubwabo bashobore kubisoma. Ikibazo ni uko mu Rwanda urebye muri kariya karere nabonye ibitabo byabo ari bo bigenda kurusha ibindi. Nigeze kuba muri Kenya akanya gatoya ngasanga umuntu wari ucumbikiye aho kubanza kujya gushaka ibyo kurya agiye kugura ikinyamakuru ugasanga biri mu muco kubera ko igiciro ntabwo kiri hejuru cyane uravuga ati ngiye kugura icyo kurya ariko ndibuze kugura n'ikinyamakuru akakizana mu rugo tukagisoma. Ibyo ngibyo rero mu Rwanda harumenye bitaraduka ariko ni ukubera ko amacapiro yaho ni makeya cyane birumvikana ariko rero n'ibyandikwa hari bituma ibyandikwa bitaba byinshi kugira ngo nabo bavanemo ayo abo bakizemo.
Ariko hari n'ikibazo cy'umuco wo gusoma hari ntabwo nibuka neza ariko hashize igihe aba hano kuri iyi radio twaganiye n'abantu benshi abanyarwanda b'abahanga bavuga bati mu Rwanda hari ikibazo cy'umuco wo gusoma ntabwo abanyarwanda bazi gusoma ntabwo bakunda gusoma ibitabo ibinyamakuru nabyo bishobora rero kuba impamvu yuko ibitabo bihenda n'ibinyamakuru kubera ko bidafite isoko rihagije.
Kandi rero burya kutamenya gusoma bijyana n'ubujiji kutamenya gusoma bijyana n'ubujiji murabona tujye wenda tujyare bavuze bati tujye kurwanya amavunjira ahangaha mu karere kanaka n'akangaka. Ikintu bagombye kubanza kurwanya ni ubujiji kuko ubujiji iyo umaze kwijura umuntu ashobora amenya no kwiyitaho. Ubwo rero ugasanga rimwe na rimwe ibibazo bayifatiraho aho bidaturuka ugasanga kibaye ikibazo kirekire.
Gusibye ko n'abakoloni bajyaga bavuga ngo iyo ushaka guhisha umwirabura ikintu ugishyira mu bitabo
ariko nabo icyo bashaka kugeraho turakizi kubera ko ntabwo bashaka kwica gusoma kubera ko gusoma ni intwaro urebye ni intwaro y'ubumenyi. Ubumenyi iyo ufite ubumenyi kugira ngo umuntu akujijishe biragoye.
Radio Ijwi rya Amerika mu kirundi n'Ikinyarwanda. Hanyuma rero ubwo tuvuye kuri kiriya kubirebana n'igiciro kukigabanya mu magambo makeya ibisobanuro watanze bivuga yuko kugabanya igiciro bidashoboka. Hanyuma hari n'akandi kabazo Jean de Dieu yabajije byerekeranye n'isoko nabyo wakongera ukamusobanuraho gatoya nimba igitabo kiri ku isoko n'isoko iryo riryo.
Ku isoko ubundi kizabanza gisohoka hano i Burayi. Mu Rwanda turimo turacyashakisha uburyo bwo kubishyirayo. Hari bamwe bavuze ko bakifuza ariko ntabwo twavugana n'abacuruzi bitabo ngo batubwire umubare bifuza niyo baba byifuza koko usibye ko nyine kugira ngo agicuruze n'ubundi urabona ni igitabo urakigura kigatwara umushahara w'umugabo ugasanga biraguye gutekereza kugicuruza yo kubera ko usanga biteye ubwoba nyine biteye ubwoba kubera ko igitabo kitari munsi y'ibihumbi 50 by'abanyarwanda biragoye gutekereza kugicuruza kuri icyo giciro kandi uzi neza ko abantu bashobora kugishyikira bari bake cyane.
Ariko rero ubwo bivuze yuko twizere ko nko mu mwaka utaha byibura hari nk'igitabo kimwe cyangwa bibiri cyangwa icumi bizagera mu Rwanda.
bizahagera kubera ko turimo kuvugana n'amashuri amwe namwe kugira ngo bazabone nabura bafite bashobora kugira murandasi bashobora kubona za bonoma ariko rero ntabwo ntanu rwose turagira muri ibyo bintu cyabantu tavugana nawe cyane kujya kuryo iyo gahunda ntabwo navaho ni kwizagenda ariko rero tubirimo tuzabishaka kubera ko nta kuntu umuntu yakwandika ikintu cyerekeye u Rwanda ngo kibure mu Rwanda.
Dr. Eugene Shimamungu yakomatanije imirimo yo kwandika igitabo cyitwa Nyamunini, nicyo turimo kuganiraho rero. Ni igitabo cy'inkoranyamagambo y'ikinyarwanda n'igifaransa, kandi ni n'inkoma mumbabarire inkoranyabumenyi cyangwa se imbumbabumenyi encyclopédie. Kuri telefone turi kumwe na Bagwaneza. Bagwaneza we?
Wiriwe neza.
Wiriwe, akabazo kawe?
Ngo ni Bagwaneza mu karere ka Gasabo mu gihugu cy'u Rwanda, uzwi nka Rwinda w'Ishabana.
Yee.
No, n'igitekerezo cyane. Mbere na mbere nashima abo bavandimwe babashije gukwandikira icyo gitabo.
Eh.
Uko buri usanga kenshi zatse nk'urubyiruko.
Aha.
Abarimo kuvuka ubu barimo baramenya ibigezweho gusa, ariko ntibibuke ibintu bya kera. Hari nk'inzi, imigani, ibiki, mbega ibintu bijyanye n'umuco nyarwanda.
Eh.
Ubu ngubu ntanu arimo gupfa kubisanga. Nayo icyo gitabo yasanga kizafasha nkacyo nk'urubyiruko.
Aha.
Tukabasha kumenya ubumenyi butandukanye, kuko ari nk'igihe ujya mu kizami ukabanza kujya gushaka kuri interineti, ariko bizadufasha cyane kuba dufite igitabo tureberamo.
Yego.
Noneho nagambi bakomeza bisakaza ahantu hose bitugereho twese, atari ukuvuga ngo twabirebera nk'ahantu hamwe. Usanga ahantu mu makaritsiye atandukanye icyo gitabo yakihabona. Salamu, urakoze cyane. Turi kumwe n'Ndunda, ndabakunda cyane. Nsubiriza ngo rukajakorote.
Yee, yakumvise ubwo mu Rwanda byizeye. Urakoze bagwa neza.
Yego.
Eh. Dr. Shimamungu, iki gitabo kizafasha abanyeshuri koko?
Ni kigomba gufasha abanyeshuri kubera ko nicyo cyandikiwe. Mu gushobora gusobanura ari imvugo ya kera n'imvugo y'ubu ngubu, harimo amagambo ya kera n'ay'ubu ngubu agezweho twagombye gushyiramo kubera ko avugwa cyane. Ndumva bizafasha kumenya imigani, bibafashe kumenya insigamigani, bibafashe kumenya amateka kuko nayo arimo atari makeya, bibafashe kumenya n'imvugo zihariye, ibyo twakwita locution bita inshoberamahanga. Ni ibintu byinshi cyane birimo bibumbiyemo kubera ko nta kintu twasize ku ruhande.
Kuri ibyo ngibyo byerekeranye n'amateka, kw'amateka nayo ubungubu harumenya ari nako byahoze, nuko hari tutabizi, mwebwe bashakashatsi mugiye mubidushakashakira mubitubwira. Amateka y'u Rwanda kuki nayo atera amacakubiri? Kuki abantu tutayavugaho urumwe? None ayo ngayo mwanditsemo amateka n'amateka nta busanye n'ayandikwa ubu ngubu?
Ntabwo twabishengiyemo cyane ngo tujye kure, kubera ko nicyo twashakaga kwirinda cyane cyane ko yacamo abantu ibice. Ariko rero kubona umuntu ashaka nk'izina rya Rukara Rwabishingwe akaribura akamenya akabura ikintu yakoze, nk'umuntu agashaka amateka ya Mururunkwere. Mururunkwere ni umuntu uzaniye n'umugabekazi, cyangwa ugashaka amateka ya Rwabugiri ukayabura, urumva ko ari ikibazo. Icyo gihe nyine twagerageje gushyira muri makeya kugira ngo kw'ibindi ntabwo uzabisangamo byose uko byanditse, ntabwo uzabisangamo byose uko abandi bagiye babivuga. Ni ibintu bikeya cyane, ibintu bigarukiye ku gihe yavukiye, igihe yategekeye ikintu cya ngombwa yaba yarakoze yakoreye u Rwanda, ibintu nk'ibyo ngibyo. Ariko rero ntabwo tubicengeramo cyane kugira ngo natwe turabizi, ntabwo turabizi, natwe ntabwo dushaka kugabanya abanyarwanda cyangwa tuvuge iki gitabo ngo cyandikiye barunaka cyandikiye barunaka. Ni ibintu bikeya cyane bituma umenya nabura ko umuntu yabayeho, noneho ukajya kwishakira wowe ahandi hantu. ntabwo ari ibintu rwose byo kuvuga cyane cyane ibintu ibyerekeye politike oya ntabwo ari ibyo ngibyo kugerageza kwereka umuntu ko runaka yabayeho noneho ukavuga igihe yavukiye n'igihe yategekeye wenda ukavuga n'utuntu dukeya cyane mu byo yaba yarakoze ikintu cyamuranze hasigaye ibindi umuntu akazajya kubyishakira ntabwo birimo byose kubera ko iyo dushaka kubyandika byose n'ubu ntabwo byari gukwiye byari kugira igitabo gikwirwamo kandi ubwo abantu bari kutubwira bati wavuze ibingibi wavuze ibingibi wavuze ibingibi byerekeye hariya cyangwa byerekeye hariya ibyo ni ibintu twineza cyane
hanyuma rero n'imyandikire y'ururimi rw'ikinyarwanda nk'uko ndahamya ko mu bikurikira byigeze no gutera impaka ndende mu minsi ishize ukuntu ikinyarwanda kirimo cyandikwa ubu ngubu n'ukuntu noneho rero mwebwe mucyandika muri iki gitabo nyamunini ntabwo bitandukanye byo
oya ahubwo kubera ko itegeko rishize ryagiyeho tugeze kure tukaba tutarashoboye gusubira inyuma ngo tube twabisubiramo ntabwo turwanya amategeko yo kwandika ururimi y'imyandikire y'ikinyarwanda ahubwo tugerageza kwereka ko hari n'izindi nyandiko zagiye ziyabanziriza ariko nabyo ntitwibagirwe ko bisigaye byandika gutyo nabyo tukabishyiramo ariko rero twerekana ukuntu byagiye byandikwa ibitandukanye tukabishyiramo nka kabiri ariko tukavuga ko ujya kurebera hariya cyangwa ukajya kurebera hariya ku buryo umuntu adashobora gutakara ugiye kureba ijambo ko ryanditse ubu ngubu mujye kureba n'uko ryanditse kera ibyo ari byose hari ikibazo azagira ikibazo kimwe ni uko ibitabo byanditswe mbere yaho y'iryo tegeko ntabwo bizahinduka urukumva no ibyandika ubu ngubu nibyo bizajya byandikwa bikurikije iyo myandikire y'ubu ngubu byose rero tugomba kugira uburyo bwo gutuma bisomeka kuko icyo dushaka ni ukugira ngo twigishe abantu amagambo y'ikinyarwanda ntabwo ari ukubigisha imyandikire cyangwa se uvuge ngo imyandikire y'iki gihe ni iki ibyo byose birimo biraboneka ntabwo ntacyo byatwara umuntu ushatse gushaka amagambo y'ukuntu ijambo ryanditse ubu ngubu cyangwa ryanditse kera
ijwi rya amerika mu kirundi n'ikinyarwanda ikiganiro muri isanga insanganyamatsiko y'uyu munsi ni nyamunini inkoranyamagambo y'ikinyarwanda n'igifaransa ikongera ikaba inkoranyabumenyi cyangwa se imbumbabumenyi aya nayo ni amagambo Dr. Shimamungu tuganira yagerageje kuguha ni inyito yagerageje guha icyo bita encyclopédie mu gifaransa kuri telefone turi kumwe na mugabe we
kome
wiriwe neza
wiriwe
akabazo kawe
akabazo ni nk'inyunganizi cyangwa ni nk'ibyo mbona mu banditsi b'ibitabo cyangwa mu banditsi b'ibinyamakuru usanga uburyo bandika inkuru nubwo natwe twifitemo umuco wo kudasoma ariko usanga nk'umutwe wenda tuvuge nk'ikinyamakuru runaka cyangwa se nk'igitabo runaka ukavuga wenda nk'urugero nk'umutwe w'amagambo ugira uti mu rwanda 2020 buza ni urugero mu 2020 u rwanda ruzakira igikombe cyiza ubwo natwe basomyi cyangwa nk'abasomyi tugira amatsiko yo kwinjira muri iyo nkuru ngo turebe ko niba bishoboka ko rwakwakira imikino y'igikombe cy'isi mondiyali noneho ubwo ugiye kwinjira mu gusoma kugira ngo urebe koko niba ari byo ugiye kugusoma niba ari byo wumva ufite amatsiko yo kumva iyo nkuru no gusoma iyo nkuru ariko birangirira kuri uwo mutwe w'amagambo wakwinjiramo ugasanga ngo u rwanda rwatangiye umupira w'amaguru muri uyu mwaka rwakiriye sekafa y'ikinyarwanda urayitwara ugasanga ya nkuru washakaga kandi banditse kuri mitwe w'amagambo urayibuze ubwo rero ugasanga biradukeneye cyangwa se ugasanga
niko se mugabe igitekerezo cyawe urabona kigusha muri iyi nsanganyamatsiko turiho
ye ufunguye numva muvuga ku myandikire bambe mu muco wo kudasoma
ako ngako kare ntabwo ariyo nsanganyamatsiko kare akanyuzemo gusa naho ubundi insanganyamatsiko ni igitabo cy'inkoranyamagambo inkoranyabumenyi kirimo gitunganywa kikazajya ku isoko mu kwezi kwa 11 cyanditswe na Dr. Eugene Shimamungu yego hari abantu benshi batanze umuganda ariko ni wari umuhuza bikorwa Shimamungu rero niwe turimo tuganira ubu ngubu urabyumvise noneho
noneho
yego
na rwose ni gitacyo cyiza bizadufasha no kumishyirirwana kuko byinshi tugibagirwa tumukeneye abantu cyangwa za donke ubwo batwandike neza mu kirego twumva dushobora gusoma hanyuma bikwirakwizwe ahantu hose aho umuntu ashobora kugera cyangwa se umuntu ashobora kubona
yee urakoze cyane Mugabe
murakoze
yee Dr. Shimamungu
karame
yabanje gutana gato ariko sinzi nimba hari icyo nacyo kuko buriya nimba bivuze nuko akabazo afite sinzi na hari icyo wabivugaho
yego ariko hari nuza hari ikintu yavuze hari ikintu yavuze nge numvise nashimye nko gusoma ngo ikinyamakuru ugasanga harimo interuro mwandiko ikavuga ati mbega insanganyamatsiko yari mu ntuze yari mu muri kiste nta isanzwe muri ntuza muri ni ibintu bikunze kuyobya abantu cyane cyane kubera ko ntabwo ari mu Rwanda gusa nino niko byamye bimeze hakantu ko gushitura none wajya kure ugasanga ntabwo ari byo ku muntu rero ukishakisha muri byo byo gusoma no kugira gute avuga ibice bice umuntu nige cyane ariko rero nyine ni cya kibazo nyine cyo gushaka gusoma none ukabura ikintu gituma ukunda gusoma kandi nyine biri muri iyo ntuza muri iyo nsanganyamatsiko yacu yo kuvuga ngo tugerageze gusobanura ibintu abantu bumva ibyo ari byo dusobanura ibintu abantu bumva ibyo ari byo ni muri iyo ntuza rero muri iyo ntuza nari mbyumvise ubwo numvise ashatse kubivuga nuko gusa yakomeje bikajya ku ruhande ariko ntabwo nari nabyumviye
yee izwi rya Amerika mu Kirundi n'Ikinyarwanda kuri telefone turi kumwe kandi na Corneille Corneille we
uyi alo
wiriwe neza
yego meze neza
akabazo kawe
yego nashaka ubwa mbere maze ngeze docteur gitabo cy'umuntu kwandika hanyuma nagomba se n'umubaza nimba icyo gitabo nabonye kizaba kirimo n'igifaransa nimba icyo gitabo umuntu azashobora kukironka igiciro kingana gute nimba kuma kuri internet azashobora kukironka ku giciro kingana gute se dushobora kukironka gute hanyuma adushyiriremo histoire ndende y'u Rwanda kuva novuga kuva kera rwose tumenye
kuva kera rwose ni ukuvuga kuva mu buhe mwaka se
novuga mu kinjana cya 17 ndibaza yego dushyira muri isi kuko urabona akarere kacu turabye ku Burundi n'u Rwanda histoire yabo ntizwi cyane dufatiye abazungu bagiye barandika idamba yarasorongoye neza rero naja hantu aduye histoire y'u Rwanda kuva kera rwose kugera aho tumenya yuko akakarere kacu karazwe n'iki kuva ku basokuru n'abasokuruza nibyo murakoze
yee urakoze nawe Corneille we reka kubwire yee Dr. Shimamungu amateka mushyiramo yego ni nk'iri buriro kugira ngo abantu bazishakirize nk'uko wabitubwiye ariko se bihera hehe amateka arimo ahera he
yewe ahera nko mu kinyejana cya 11 ndevye neza kubera ko niho Padri Regis Kagame ashyira amateka ya Gihanga nubwo rwose tutayifata nk'hari amanyakuri ariko rero twagiye dushaka kubumbabumba urabona hari inyandiko nyinshi zandika amateka ku Rwanda ariko nyine twagiye dushaka gushyiramo ibintu byinshi bitatanye hirya no hino ariko tukagera tuvuga makeya ibyangombwa kandi ibyo dutanga kugira ngo uzagisoma wese azajye kwishakira ntabwo amateka arimo ntabwo arambuye ariko uhereye ku bantu barimo ku mazina y'abantu barimo bihereye ku kinyejana cya 11
ikinyejana cya 11 Urwanda se rwari ruri icyo gihe
niho bavuga no Kagame avuga amateka ya Gihanga icyo gihe ibyo byose turabizi neza ko hari amateka hari n'imigani rimwe na rimwe mu Kinyarwanda hari ubwo bidatandukana nkurabanga ibyo bintu muri Kinyarwanda cya 11 ni ibintu bakuye muntuza mu bitekerezo mu bintu bijya kumera nk'imigani udashobora kumenya niba ari cyo gihe kose byatangiriye ariko rero nyine dubishyiramo tugenekereje tukavuga duti ibintu byavuzwe na runaka ntabwo tuzi neza niba ari amateka nyakuri cyangwa se niba ari ibitekerezo cyangwa se niba ari iki nuko tubishyiramo ntabwo tuvuga ngo nibyo ngo niho byatangiriye koko
ahubwo kuri iki kibazo cy'amateka Dr. Shimamungu kuki abandika amateka akenshi amateka y'u Rwanda bandika ku mateka y'ubutegetsi gusa
amateka y'ubutegetsi gusa ariko nkuko nabivuze harimo n'umuco hari n'umuco umuco harimo n'ibintu by'umuco twashyizemo ntabwo ari ubutegetsi gusa ibyo by'ubutegetsi twashyizemo kubera ko twageraga ahantu tukavuga ibintu by'umuco twumva tuzemo umuntu w'umwami runaka kandi nta uzi igihe yabereyeho nuko ubwo rero nyine tukaba ntuza ukumva ugomba kubishyira mu byanze bikunze kugira ngo umuntu amenye nabura ahantu aza kubifatira erega ntabwo byabaye ibintu byoroshye kubera ko ntabwo nubwo twa twarabitekereje kubishyiramo mbere ariko kubera ko ibintu twagiye dushyiramo by'umuco cyangwa se ibindi by'ururimi tujyane nk'insigamigani ugasanga harimo umwami runaka harimo ibintu nk'ibyo ukavuga uti ibindi mbishyiramo ngasiga ibindi hariya ntabwo bizumvikana neza nuko rero tugerageza kubishyiramo byose uko byakabaye ibyo byose tugashyiramo bikeya kubera ko nta hame twari dufite ntabwo twandika amateka usibye gusa ko badufashije harimo abazobereye mu mateka twabafashe kugira ngo batubwire bati hariya mbe muhagaze gatoya kubera ko imwe n'amateka ibindi n'imigani ibindi n'iki ariko tugashobora kumenya neza ko ibyo dushyira mu mateka nyayo n'ibyo dushyira mu migani nyayo
yego Dr. Eugene Shimamungu niwe turimo tuganira ndimo kukwibutsa abatwumva yuko nyine ari wowe turimo tuganira nibutse kandi nyine abatwumva ko waminuje mu bumenyi imyandikire n'imvugo by'indimi naho insanganyamatsiko y'uyu munsi ni nyamunini igitabo wanditse ni inkoranyamagambo kandi kikaba n'inkoranyabumenyi kuri telefone turi kumwe na Hacimana we vuga cyane yego akabazo kawe
urambe na gaba na mwaje beza nite nimugire muri akoresha umutaye unkanaguye ujya kureka no bwagwiyo cyangwa akoresha uburyo ahawe na leta
niko uvugira muri telefone neza
umwana
nabi gerageza nanone twumve
ubwa mbere nkaba na gaba na mwaje akoresha aguhabwa na leta cyangwa akoresha umutaye wiwe mbega nyuma akoresha uburyo bungana gute kugira ashobore gukora icyo bintu byiwe murakoze
na urakoze Hacimana we Dr. Shimamungu mu magambo makeya aribaza ku byerekeranye n'amafaranga umutahe ibya wari wabivuze ariko abatwumva ndumva bagenda bibacika rimwe na rimwe ongera umusobanuro w'amafaranga wayakuye kugira ngo wandike iki gitabo
iki gitabo ntabwo ari amafaranga ahubwo ni ukwitanga ku giti cyanjye usibye gusa ko nabonye ahantu mbikorera n'ukuntu mbikora muri kaminuza ya Lille 3 Lille ya gatatu mu Bufaransa niho ubwo nasanze umwarimu wanjye wigeze kunyigisha kera dusubira muri gahunda twari yari yambwiye ngo nzakore nuko arambwiye ati kuki wabitindanye nuko ni ingorane zari zirimo ariko rero nyine nirumva nintuza ni umuntu ashatse kubara ukuntu yabikoze ko bimaze imyaka itandatu akora kuri icyo gitabo buri munsi umunsi tavuga uti nk'uyu munsi ndakora amagambo ndashakisha amagambo 30 ukayabona ukabyandika ukagira gute ugakora ubushakashatsi ku ruhande ni ibintu bitwara igihe cyane bigomba kwitonda bigomba kugira gute gushakisha kuri ibintu by'abandi bavuze n'ibyo ushaka kuvuga ukabigereranya hanyuma ukavanamo ibyo wumva ari byiza ni ibintu bitwara igihe cyane umuntu ashatse kuvuga ngo n'amafaranga wayavana he igitabo cyagiye gikorwa buri munsi uyu munsi kandi gikoreshwa ubuhanga bwo muri kaminuza sibye gusa muri kaminuza ntabwo banyishyuza kubera ko ndahakorera ariko rero ni ikintu cyagombye gutwara amafaranga menshi cyane umuntu ashatse kubaza amafaranga ku buryo nayo ngayo uvuga ngo 120 ku gitabo iyo bivuze gutyo navuga nti ntabwo bishoboka njyewe numva igihe cyadutwaye n'ibiki byose cyashobora no kujya mu 300 byanze bikunze y'amayero ariko rero twagerageza kuva duti hari bimwe twaboneye ubuntu hari n'ibindi twakoresheje by'ubwenge bwacu ni ukugerageza kureba hagati kujya ku ibintu byagenda kubera ko n'amacapiro atubaza amafaranga n'ibiki byose ugomba gushobora kwishyura icapiro twebwe ntabwo twibaramo cyane ariko rero iyo udashaka kwishyura icapiro no muri gitabo cyawe ntabwo gisohoka ntacyo kiba kimaze
Ijwi rya Amerika mu Kirundi n'Ikinyarwanda ubwo rero nanone dusubiye inyuma gatoya kuko Hacimana ni umurundi ubwo rero kuko abarundi n'abanyarwanda ururimi rwabo rurahura cyane ubwo uko bizagenda mu Rwanda kugira ngo kibagereho no mu Burundi ndibwira ko ariko bizagenda hari
nta kundi byagombye kumera ubwo ngubwo no kuzashakisha ukuntu tuvugana n'abacuruza ibitabo kugira ngo bishobore kubageraho ubundi rero ni kuri murandasi ni ugufata abonoma ibyo byose uzabona igitabo wese azafite abonoma ubwo bizatuzareba ukuntu bizagenda ibyo byose tuzagerageza gukora ku buryo tworohereza abantu kukibona
muri iyi nyamunini inkoranyamagambo inkoranyabumenyi harimo ikibonezamvugo amateka umuco n'amakarita y'imiterere y'u Rwanda ayo makarita ni ayaryari
amakarita ni ay'ubungubu amakarita y'ubungubu kandi uziko ukuntu u Rwanda rwagiye rutegekwa mu myaka umuntu yagiye ikurikirana ayo makarita yose arimo ukuntu ibice ahantu n'ibice byose amakarita arimo harimo amakarita ageze kuri 5 ntabwo ari menshi cyane ariko rero yerekana ukuntu ubungubu u Rwanda rumeze rwarubanjirije urwa kera ukuntu byari bimeze ayo makarita arimo rwose nta kibazo
muri urwo Rwanda rwa kera hari igihe ntabwo nibuka umwaka ariko hari igihe perezida wa repubulika yavuze ati dore uko u Rwanda rwari rumeze kera ati hakwiye Berlin ya kabiri kugira ngo aho hantu hagaruke mu Rwanda iyo karita nayo irimo
iyo karita ntabwo irimo iyo karita ni ya Padri Kagame Regisi usibye gusa ko abantu bamwe benshi batumvikana y'ukuntu u Rwanda rwanganaga kubera ko abami ahantu bageraga ntabwo bavuga ngo ahantu ni ahantu urumva ntabwo byari ibintu by'igihugu iyo agenda akagera nka hehe bakavuga ngo yarahageze ngo ubwo habaye ahabu kandi abanyarwanda kera ntabwo bari bazi ko igihugu ari gushyiraho inzitiro
imbibi
nuko rero ni ikibazo cyane kubera ko rimwe na rimwe mvugana n'abahanga mu by'amateka arambwira bati yarahageze wenda n'abaturage baho bajya bamutura batura umwami w'u Rwanda ariko ntabwo higeze hamenyekana nk'u Rwanda rurimo imbere kuko bageraga ngo rimwe na rimwe bakibagirwa cyangwa ntibongeye kumutura bikagenda gutya ntabwo byoroshye iyo karita yashushanyijwe na Kagame na Padri Kagame Regisi mu gitabo cye abrivé de retno histoire du Rwanda ntabwo twayisubiyemo twabaye tuyihoreye twashatsemo amakarita yayindi ari mu turere twa kera uturere twubu nuko nango byahagarariye
iyo buze uturere twakera uravuga uturere gakondo
uturere gakondo yego nuko nshaka kuvuga
kuko tuvuge yego ubu ngubu tuvuge urugero hari akarere ka Nyaruguru na kera kabayeho ariko ntabwo ntabwo imbibi zako za Nyaruguru ya kera n'imbibi za Nyaruguru y'ubu ngubu wenda ari zimwe
ntabwo ziba zihuye rimwe na rimwe ntabwo ziba zihuye cyane cyane ko ntabwo ziba zihuye niyo mpamvu twashyizemo ayo makarita yose
Radio Ijwi rya Amerika mu Kirundi n'Ikinyarwanda ikiganiro muri isanga insanganyamatsiko nyamunini ni inkoranyamagambo ikaba inkoranyabumenyi cyanditswe na Dr. Eugene Shimamungu yego hari abandi bahanga bamuteye inkunga ni igitabo gifite impapuro 1600 hanyuma rero kikaba kirimo n'umuco kikaba kirimo ikibonezamvugo kikaba kirimo imigani insigamigani amateka n'amakarita y'imiterere y'u Rwanda kuri telefone turi kumwe na Thierry Thierry
ego moro neza cyane
komera komera akabazo kawe
ego bwa mbere nangire ndamutumire ndanamukweta kandi ndamushimira kubera ko muri Afrika y'abantu cyane cyane ni Afrika y'ubuseruko cy'ikintu menyereye hari abantu bashobora kwandika bakashobora gutwisha imico n'imigenzo cyangwa n'ibindi byose mu nyandiko kugira ngo n'abantu
uvuga cyane Thierry
mu nyandiko kugira ngo n'abanyamahanga bashobore gusoma babone n'ibindi ariko rero nagomba ndamubaze numvise mwavuze ko yanditse mu rurimi rw'igifaransa n'ikinyarwanda ariko nibaza akabazo kubera iki yahisemo kwandika mu gifaransa kubera ko tuzi ko igihugu cy'u Rwanda gisanzwe ari igihugu no mu gihe kivuga ururimi rw'icyongereza muri rusange nagomba ndamubaze ni kumva nyabashi yifuje gushyira mu gifaransa aho gushyira mu cyongereza kandi tuzi ko abanyarwanda nini bavuga icyongereza hanyuma nagomba ndamubaze kugira ngo arinde ashyira mu rurimi rw'igifaransa rero byose ni uko yiyumviriye ko ababisoma abazo bari benshi nagomba ndamubaze ngire ko kugira ngo bishyize mu gifaransa niko yabona yuko nyine abazo bisoma ari benshi nanagiranije uwo munsi abona igihugu cy'u Rwanda ari igihugu kirimo abavuga igifaransa ane mu gihe mbere twibuke ko umupasiteri yasanzwe ari umushyikirangantu wa mbere uno munsi agomba kuza kwitoza agira ashobore kurongora francophonie byanantangaje mbere na tembo n'umenga bifitanye isano abashimiye cyane Thomas
yewe urakoze cyane Thierry
yego
Dr. Shimamungu telefone ntabwo yavugaga neza ariko ati kuki wahisemo kwandika mu gifaransa utahisemo kubyandika no mu cyongereza
nabyumvise kubyandika mu gifaransa nukubera ko nizo nirwo rurimi nisanzeho vuba na vuba ubwo nashatse ubufasha abantu kugira ngo dufatanye bajye bashyira mu cyongereza igihe nkomeze mfishyira mu gifaransa babona bibaye babanye birebire cyane ariko burya tuzongera tucumbukure dukomeze naho ubundi kwandika mu gifaransa ndikumva nta kibazo gihari n'ubwo mu Rwanda rusigaye ruvuga icyongereza ndakeka rurimo guhatanira umwanya wo gutegeka umuryango w'ibihugu bw'igifaransa ntabwo aribyo nanditse ndimo gutekereza ariko iki ntabwo byari biriho ariko ubu ngubu nyine navuze nti burya umuntu ashobora gukora ibintu utazi iyo bijya byajyaho ugasanga ugeze ahantu utatekerezaga ubwo rero ikifaransa ntabwo cyacitse burundu mu Rwanda ibyo bitera ko igifaransa kitacitse burundu mu Rwanda ariko rero n'icyongereza turagitekereza tuzagira tubigereho ndukumva tuzabigeraho ntitwarabitekereje twabitekereje bigitangira ariko ndumva tuzabigeraho ahubwo ngewe icyo nifuzaga ni ukubyandika mu kinyarwanda byose ikibazo ni kimwe ni uko ni ikibazo cy'amacapiro ikibazo cy'isoko ibibazo birebire cyane ku buryo ntabwo byoroshye na gato kwandika ikintu kingana gutyo ku kintu uzi ko kitazahuruza benshi cyangwa ngo kigurwe na benshi mu Rwanda kubera igiciro cyacyo kugira ngo nyandike mu gifaransa nimbura abantu bakigura mu Rwanda abana zabona abantu hanze bakigura ariko rero ikinyarwanda byo turabitekereza cyane siyo gusa ko harimo izo mbogamizi ubisigaye bigoye cyane ndavuga ndasa n'utabaza rwose abantu bategetse mu Rwanda nabo batwumva neza bazagerageze kugerageza bashake ukuntu igiciro cy'igitabo kigabanuka mu Rwanda kandi biri mu ntuza zabo bashobora gufasha gufasha abamacapiro cyangwa abandika ibitabo kugira ngo ibintu byabo bigaragare bitagombye guhenda cyane.
Ijwi rya Amerika mu kirundi n'ikinyarwanda kuri iki kibazo cy'igifaransa mu Rwanda. Nakwibutsa Thierry ko na Perezida Paul Kagame ubwo aherutse mu Bufaransa yabisubiyemo ati hari abantu bibeshye ngo igifaransa cyaracitse mu Rwanda. Ati si byo, igifaransa kirahari koko mu Rwanda, kiri mu itegeko nshinga. Igifaransa cyandi amategeko yandikwa no mu gifaransa, mu kinyarwanda, mu gifaransa no mu cyongereza. Usibye nyine ko ministri w'ububanyi n'amahanga w'u Rwanda Louise Mushikiwabo arimo yiyamamariza kuzategeka francophonie, ntabwo igifaransa cyacitse rwose mu Rwanda. Ni mu abantu nanjye hano bakunda kubimbaza benshi bati igifaransa cyaracitse, ntabwo ari byo. Iyo mbabwiye ko n'amategeko yandikwa mu gifaransa baratungurwa. Nuko Dr. Shimamungu, ahubwo ikinyarwanda ubwacyo burya mwebwe babahanga mu gihe amahirwe yuko kizagumaho cyangwa kuko hari abantu bafite impungenge yuko cyangwa se bavuga yuko ikinyarwanda gishobora kuzacika, mwebwe mubibona mute?
Ururimi rw'ikinyarwanda kuri jyewe ni ururimi udashobora gucika, kubera ko abantu bavuga ko ruzacika ntabwo barenze rimwe ku ijana. Kuko ni abantu bavuga indimi z'amahanga, abantu bavuga bavangavanga indimi, ntabwo ari abanyarwanda bose bavuga bavangavanga. Abantu bose bazajya bagerageza kujya kureba mu giturage indimi bavuga ntabwo zirenze rumwe. Ntabwo kizacika kubera ko kandi kinavugwa n'abantu benshi cyane, kivugwa n'abantu bageze kuri miliyoni 12 udashyizemo.
Aho ni mu Rwanda ariko gusa,
mu Rwanda imbere udashyizemo abari ku ruhande muri Congo, muri Uganda, muri Tanzania. Ikirundi kinyarwanda cyo burya ni ururimi rumwe, ururimi rumwe. Ibyo rero amahirwe y'ikinyarwanda kugira ngo kibeho arahari rwose, ntazajya uhungabana ikinyarwanda kizagera aho kijya. Ikibi ni abantu bashaka kwigira abazungu cyangwa kugira gute kwira kuvangavanga indimi. Uzi neza ko abantu uri kubwira batarimo kukumva, kandi ururimi bavuga rworoshye ushobora kuruvuga bigashyira. Ntabwo ikintu gishobora kuzimira.
Na hano kuri iyi radiyo hari abantu tujya twungurana inama. Ese kuki uzi ikirundi, kuki uzi ikinyarwanda? Ibyo umbwira ko ari ibyo turimo tuganira ko ari mu kinyarwanda n'ikirundi, kuki ubivuze mu gifaransa cyangwa mu cyongereza? Bivuge mu kinyarwanda cyangwa mu kirundi, ugasanga turimo. Ikindi nanone Dr. Shimamungu, ntitwakwirengagiza yuko dukurikije ibyo UNESCO ivuga, buri munsi cyangwa se buri mwaka indimi zizimira ni nyinshi.
Indimi zizimira ni nyinshi, ariko urabona uri muri Amerika uravuga ikinyarwanda, uravuga ikinyarwanda ukavuga abantu bavuga ikinyarwanda, ariko nukuvuga ko urwo rurimi ruriho. Ntabwo ari ururimi abantu baruvuga barahagije ku buryo udashobora kuzimira urebye.
No kuba rwandikwa ni amahirwe yuko ruzahoraho.
Niyo mpamvu nyishishikariza abantu biziga indimi kujya bandika cyane mu kinyarwanda. Ubu ngubu hasigaye n'ibinyamakuru n'ibintu byinshi cyane bituma ikinyarwanda kidashobora kuzimira.
Radiyo Ijwi rya Amerika mu kirundi n'ikinyarwanda, nyamunini inkoranyamagambo, inkoranyabumenyi. Turaganira na Dr. Eugene Shimamungu wacyanditse afatanije n'abandi, yari umuhuzabikorwa wacyo, niwe wanagikoreza ubushakashatsi burambuye. Hanyuma mbibutse ko Dr. Eugene Shimamungu yaminuje mu bumenyi, imyandikire n'imvugo by'indimi. kuri telefone turi kumwe na Irakoze. Irakoze we?
Eh, mwiriwe neza munyamakuru.
Wiriwe akabazo kawe yego komera. Aha.
Yego ndabana mu kigenda ramugenda mutumire.
Yego arakumva.
Komera komera Irakoze.
Yego yego nakora mu kigenda rwose. Oh, dena ndashimye iki kiganiro. Nukuntu umutumirwa yafashe sobanurira. Buriya izindimi zacu kiriho n'ikinyarwanda ni indimi nziza cyane dukwiye ko bon dukwiye kuzigama. Kuko ni indimi n'abantu nk'akarero n'imigenzo kuvuga ariho nk'abantu bava mu byo za Amerika cyangwa bava i Burayi bashyitse ino babiri bihugu by'iwacu bagatangara rwose bumvise izi ndimi zacu. Navuga nti icyo cyimbiro cy'umuntu yaminuje ni cyiza ko izi ndimi zacu tuzihaka agaciro zihaka n'ubera ntituzibagiye n'urwaruka nacyo nashatse ngomba gucana ndasaba ko boca bigisha urwaruka rwacu ruko ruraruka. Urabona ububeshi bica bitaho ngo izindi ndimi zacu zizananye ahandi bakagomba kwibagirwa izi ndimi zacu. Nk'abavuni nakaguhe yuko bandanya bakatwigisha bakigisha urwaruka badukuriye imbere bakagira inyigisho zituma izi ndimi zacu zigumana akakanovera.
Urakoze cyane.
Murakoze namwe.
Dr. Nshimamugu, akanovera ni ukuvuga uburyo ugereranije.
None
rero muri mu kuganira na Irakoze hasigaye iminota mike cyane. Use n'uducira n'umwanzuro.
Ndagira ngo nshimire Irakoze kubera ko kumva ko hari abanyarwanda cyangwa abarundi bumva ko ururimi rwabo rutagomba kuzimira. No kwandika inkoranya kuyandikira cyane cyane abantu bamwe na bamwe batangiye gutakara ku Kinyarwanda kugira ngo bongere basubire inyuma barebe ibyo barimo gutakaza noneho bongere basubiremo bige barebe urabona nk'abana bakuye hanze cyangwa se abatakuriye mu Rwanda benshi usanga basusha n'abashaka guta ururimi noneho n'ababyeyi ugasanga nta ntege bafite yo kubashishikariza gukomeza kuvuga urwo rurimi kubera ko barageze mu zindi ndimi noneho bakavuga bati tugiye kumenyera Igifaransa tugiye kumenyera Icyongereza ugasanga urwo rurimi rwabo barimo kuruta. Ariko rero no kugira gushishikariza cyane cyane n'abanyamahanga kwiga Ikinyarwanda. Icyo kintu hari ubwo tukibagirwa nyamuni rero nicyo igamije cyane cyane kugerageza gushaka amatsiko mu banyamahanga kugira ngo bamenye Ikinyarwanda bamenye uko tumeze uko duteye nabo bashishikarire kukiga. Ni kubera ko iyo tuvuga ngo ikintu cyacu kukizazimira icya mbere tugomba gukora ni kubwira abanyamahanga kugira ururimi rwacu rukomeye ko bagomba kurwiga. Icyo gihe ufite intuza y'uko rutazazimira. Ubwo rero ndagira ngo ngushimire cyane ko wantumiye kuvuga kuri Nyamunini kubera ko twari turimo twibaza ukuntu tuzajya tubigenza kugira ngo abantu abanyarwanda nabura bamenye ko turimo gukora ku rurimi ko nta tukomeyeho.
Ariko se Dr. Nshimamungu, akantu gato ku banyamahanga biga ururimi usibye abakozi ba za kiliziya cyane cyane kiliziya Katolika, abazungu bayikorera bamwe babita bihaye Imana, abakozi ba kiliziya sibo banyamahanga cyane ahubwo biga ururimi rwacu bonyine.
Hari abashakashatsi, hari n'abandi bamukerarugendo na bamukerarugendo batubaza uko u Rwanda ruteye, uko ukuntu hifashe nko mu mahanga usanga nk'ururimi rw'Ikinyarwanda ruhurirwa n'abazungu bashaka kujya mu Rwanda.
Dr. Nshimamungu, rwose ndagushimiye cyane pe. Yewe ararekwa ntashira.
Urakoze Thomas Kamirindi.
Yewe urakarama rwose.
Urakoze cyane.
Ijwi rya Amerika mu masogonda macya cyane na makuru magufi, mwese ndabashimiye byimazeyo, murakarama.
Radio Ijwi ya Amerika.